Oh yeah, aterere, El Nino, KITY in the building, nigga. Do that,
Udah sema nini, Buda boss udah fanya nini. Tactical on point, at a hater I will disappoint. E, it's a B on my face, I'ma want me other to the base. Cause this is do that.
Ni best ya motudo, mini best ya unye. Macho nyana kwani kwa nini? Nimekuwa chini ya maji. Wase coast nataka mjue. Natua taarini. Swag iko tight na bado sija book lights. Niko poa, imenibit ni reveal vile mini mtight. Ama buda, wako chini sana. Sio niko atafika mahate. Tracks zangu zikonsel ka bidhaa za LX. Niko umo, cultist, bash ya UX. Na nikitoka hapa ni show moshada UG, niko kwa soka Valdarico. Tizini aje, jo makini utaboda. Kwando anajua mini ule play uplay ma player. Na blip pop player, so usishtuke. Niki magata top player. Na go aya, na kata mbe iko aya, niko aya.
Udasema nini, Buda boss utafanya nini. Tactical on point, ata hater awezi disappoint. E is a B on my face. I'ma want me other to the base. Cause this is do that, do that, do that, do that, do that, do that.
Oh yeah, wazi ipia demako lazima ata. Lezo zimeshika, sikuna wenye wananiita mode. My mood fresh, so busy in this car. Maninja wame washa gode. Change working style, ini jida kwa nyangisha shode. Niko used to noma, so noma ni noma. Bado mi rap is lando, wasewa na asu. Nizenu ni kujaza mapazo na answer ni cheap escapando wa habando. So zimeshika, ulizia kina adeban dendros moando. Nimekati kafiatuka, kina nani, sahi wanasikia kakinuka. Unabangaja jua kucheza kadi. Leo El Nino nimefika mbilo uradi. Adi, awaradi, niko ready kwa mshe imradi. Dude, ata marapa naona wameingizia baridi.
Utasema nini, Buda boss utafanya nini. Tactical on point, ata hater awezi disappoint. E, it's a B on my face. Ama, wame other to the base. Cause this is dude, 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 dude.
Kwa rapia nimekuwa fighter kada dan kemadi. More work ata kuliko maninja wangu adhi. Neza anza end time, jumi waza nikitaka kaja mnya bagadi. Nimetentia, nikimiza na kina Julius Jogu. So used na rap lines na zipikanga na chungu. Adi zimekuwa chungu. Rap ni ya makarao, mindio niko na bunde. Au wengine, bado ni askari rungu. Tunafaka kaka mau, nadidi rangu. Bado natafta karo, nika liba shule nifunzwe kebointa. Kitu yu finest, wase wa Jamaica, niliwachia Liboda. The new president, ampia prezo awana lika. Hii lazima mtakatika, naipeleka kwa sisi kama jamza maso wa masika. Lazima mtakatika. Dude,
utasema nini, Buda boss utafanya nini. Tactical on point, ata hater awezi disappoint. E, it's a B on my face, ama wame other to the base. Cause this is dude, 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 dude.
However,
nigga,
for me go over, but you just say mausi come over.
Yo.
Lazima mpitie anda hata kama mtaka mna maova ova. Hii ya kwa City Gava, Adi Java.